Somebody's got a miku with a fafa. Cheki vile woman if it is shafa. Umeni bariki sana vile vile inafa. Jehovah window Adonai, window my God. Somebody's got a miku with a fafa. Cheki vile woman if it is shafa. Umeni bariki sana vile vile inafa. Jehovah window Adonai, window my God.
Easily keep us over me. Wanita piga misita koma mi, yeah. Najua uko badona mi. Wewe ndiye mwene nyaga adona mi, yeah. Izaliki pasuva mi. Wanita piga misita koma mi, yeah. Najua uko badona mi. Wewe ndiye mwene nyaga adona mi, yeah.
My bread for days. Singizi nikisikia sijawai kosa base. Kinenge nikisikia sijawai kosa plate. Vile naweza repay daily na contemplate. Kwa nini nisijachishe? Vile we come through be sufficient. Kando nikizima una grant wishes. Na ma offense ikikamko kwa defense. Una ni defend. Ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana uja ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana kondo.
Easily keep us over. Wanita piga misita koma mi, yeah. Najua uko badona mi. Wewe ndiye mwene nyaga adona mi, yeah. Easily keep us over mi. Wanita piga misita koma mi, yeah. Najua uko badona mi.
Fanye mimi ni kuignore. Tangu ni form, umenitolea form. Nikirudisha mkono, weba dondo na ni give more. Nikiwa low, weba dondo na ni give up. Unani charge, jaja na nguvu zingine ajab. Alpha na omega, hakuna mwingine above. Tell me who can do what you do. Siyamini binadamu, I believe in nowhere to do. Ujawai niweka on hold. Juko mipango zangu, mikuweka on board. Nisuko suko ikikuja, wendo na control. Wendo na nichunga, mimi mwana kondo. Hey. Ujawai niweka on hold. Juko mipango zangu, mikuweka on board. Nisuko suko ikikuja, wendo na control. Wendo na nichunga, mimi mwana kondo. Mimi mwana kondo. Nikota mikuweta fafa. Cheki vile we umenifikisha fa. Umenibariki sana vile vile inafa. Jehovah window Adonai, window my God. Somebody's got a miku with a fafa. Cheki vile we umenifikisha fa. Umenibariki sana vile vile inafa. Jehovah window Adonai, window my God.
Adonai.